Daniel 1 verse 1. Ngonyaka wesithathu wokubusa kwaJehoyakimi, inkosi yakwaJuda, kwafika uNebukadnesari, inkosi yaseBhabheli eJerusalema, walivimbezela. Verse 2. Inkosi yanikela esandleni sakhe uJehoyakimi, inkosi yakwaJuda, nengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu, wazisa ezweni laseShineyari endlini kaNkulunkulu wakhe. Wazisa izitsha endlini yengcebo kaNkulunkulu wakhe. Verse 3. Inkosi yakhuluma u-Ashipenazi, induna yabathenwa bayo ukuba athathe kubantwana baka-Israyeli abozalo lwenkosi nezikhulu abalethe. Verse 4. Abafana abangenasici, ababukeka kahle, abanengqondo ekuhlakanipheni konke, abanolwazi ekwazini, abanokuqonda ekwazini, abanamandla ukukhonza endlini yenkosi, abafundise izincwadi nolimu lwamakhaledi. Verse 5. Inkosi yabamisela isabelo semihla ngemihla sokudla kwenkosi nesewayini eliphuzayo. Bondliwe iminyaka emithathu, kuyakuthi ngasekugcineni kwayo beme phambi kwenkosi. Verse 6. Kulabo kwakukhona kubantwana bakwaJuda, oDanieli, noHananiya, noMishayeli, noAzariya. Verse 7. Induna yabathenwa, yabatha amagama uDanieli yamutha ngokuthi uBhelitheshasari, noHananiya uShedireki, noMishayeli uMisheki, noAzariya uEbhedniko. Verse 8. Kepha uDanieli wazimisela enhliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Verse 9. UNkulunkulu wamnika uDanieli ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathenwa. Verse 10. Induna yabathenwa yathi kuDanieli, mina ngesaba ukuthi inkosi yami, inkosi emisile ukudla kwenu ukuphuza kwenu, iyakubona ubuso benu ukuba buchozekile kunabafana abayintanga yenu, nilifake engozini ikhanda lami enkosini. Verse 11. Wayesethi uDanieli encekwini induna yabathenwa, ebiyibeke phezu koDanieli noHananiya noMishayeli noAzariya. Verse 12. Ake ulinge izinceku zakho izinsuku eziyishumi, basiphe imfino yokudla namanzi okuphuza. Verse 13. Bese bubekwa ubuso bethu phambi kwakho kanye nobuso babafana abadla isabelo sokudla kwenkosi, wenze ezincekwini zakho njengokubona kwakho. Verse 14. Yabalalela kulento, yabalinga izinsuku eziyishumi. Verse 15. Ngasekugcineni kwezinsuku eziyishumi, ubuso babo babonakala bubuhle, babekhuluphele emzimbeni kunabo bonke abafana ababedla isabelo sokudla kwenkosi. Verse 16. Inceku yayisisusa isabelo sokudla newayini lokuphuza, yabapha imfino. Verse 17. Laba bafana bane uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni, uDanieli wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho. Verse 18. Ngasekugcineni kwezinsuku inkosi yayishilo ukuthi baza kungeniswa ngazo, induna yabathenwa yabangenisa phambi kukaNebukadnesari. Verse 19. Inkosi yakhuluma nabo phakathi kwabo bonke, akufunyaniswanga muntu njengoDanieli noHananiya noMishayeli noAzariya basebemi ngaphambi kwenkosi. Verse 20. Ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi eyayibabuza ngazo, yabafumanisa bedlula kayishumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. Verse 21. UDanieli wayekhona kwazi kwaba ngunyaka wokuqala kaKoresi inkosi. Daniel 2 verse 1. Ngonyaka wesibili wokubusa kwaNebukadnezari, uNebukadnezari waphupha amaphupho. Umoya wakhe wakhathazeka, nobuthongo bakhe bambalekela. Verse 2. Yayisiyaleza inkosi ukuba kubizwe izanusi, nabathwebulayo, nabalumbi, namakhaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo, bangena bema phambi kwenkosi. Verse 3. Inkosi yayisithi kubo, ngiphuphe iphupho, umoya wami ukhathazekile ukulazi iphupho. Verse 4. Ayisekhuluma amakhaledi enkosini ngesi-Aramu athi, mana njalo nkosi, yisho ezincekwini zakho iphupho, thina sibonise incazo. Verse 5. Inkosi yaphendula yathi kumakhaledi, izwi liphumile kimi lokuthi uma ningazisi iphupho nencazo yalo, niyakuhlahlelwa izindlu zenu zibe yiqhuba. Verse 6. Kepha uma nibonisa iphupho nencazo yalo, niyakwamukela kimi izipho nemivuzo nodumo olukhulu, ngalokho ngiboniseni iphupho nencazo yalo. Verse 7. Abuya aphendula athi, inkosi mayisho iphupho ezincekwini zayo, thina sibonise incazo. Verse 8. Inkosi ke yaphendula yathi, ngiyazi impela ukuthi niyazenzela isikhathi ngokuba nibona ukuthi izwi liphumile kimi. Verse 9. Lokuthi uma ningangazisi iphupho, umthetho munye njengani ngokuba nilungisile amazwi amanga nawonakeleyo okukhuluma phambi kwami kuze kuguquke isikhathi. Ngalokho ngitsheleni iphupho ngize ngazi ukuthi ningangibonisa incazo yalo. Verse 10. Amakhaledi aphendula phambi kwenkosi athi, akukho muntu emhlabeni ongabonisa indaba yenkosi, ngokuba akukho nkosi nanduna nambusi owake wabuza indaba enjalo nakwesisodwa isanusi, nabathwebulayo nakhaledi. Verse 11. Futhi kuyinto elikhuni eyifunayo inkosi, kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawo uNkulunkulu abangahlali nabasenyameni. Verse 12. Ngalokho inkosi yathukuthela yafutheka kakhulu, yayaleza ukuba kubhujiswe bonke abahlaniphileyo baseBhabheli. Verse 13. Isimemezelo saphuma sokuthi abahlaniphileyo babeyakubulawa, bamfuna uDaniel nabangane bakhe ukuba babulawe. Verse 14. Khona uDaniel wabuyisela impendulo ngokuhlakanipha nangokuqonda ku-Ariyoki induna yemlindankosi owayephumile ukubulala abahlaniphileyo baseBhabheli. Verse 15. Wathatha wathi ku-Ariyoki induna yenkosi, siphumelene enkosini lesi simemezelo esicindezelayo na? U-Ariyoki wayesemazisa uDanyeli indaba. Verse 16. UDanyeli wayesengena wacela enkosini ukuba imnike isikhathi ukuze abonise inkosi incazo. Verse 17. UDanyeli wayesendlini yakhe, wazisa uHananiya noMishayeli no-Azariya abangane bakhe le ndaba. Verse 18. Ukuba bacele umusa kuNkulunkulu wasezulwini ngale mfihlakalo, ukuze uDaniel nabangane bakhe bangabhubhi kanye nabanye abahlaniphileyo baseBhabheli. Verse 19. Khona yabonakaliswa imfihlakalo kuDaniel ngombono ebusuku, uDaniel wambonga uNkulunkulu wasezulwini. Verse 20. UDaniel wathatha wathi, malibongwe igama likaNkulunkulu kusukela kwaphakade kuze kube phakade, ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Verse 21. Uyaguqula izikhathi nezinkathi, uyasusa amakhosi abeke amakhosi, unika abahlaniphileyo ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi. Verse 22. uyambula ukujilileyo nokufihlakeleyo, uyazi okusebumnyameni nokukhanya kuhlezi kuye. Verse 23. Ngiyakubonga kudumisa wena Nkulunkulu wawo baba ongiphile ukuhlakanipha namandla, wangazisa esasikucele kuwe ngokuba usazisile indaba yenkosi. Verse 24. Ngalokhu Daniel wangena ku-Ariyoki obemiswe inkosi ukuba abhubhise abahlaniphileyo baseBhabheli. Wahamba washo kanje kuye wathi, ungababhubhisi abahlaniphileyo baseBhabheli, ngingenise phambi kwenkosi ngibonise inkosi incazo. Verse 25. U-Ariyoki wayesesheshe ukumngenisa uDanyeli phambi kwenkosi. Washo kanje kuye wathi, ngifumene umuntu wabathunjwa bakaJuda oyakwazisa inkosi incazo. Verse 26. Inkosi yaphendula yathi kuDanyeli, ogama lakhe lalinguBhelitheshazari, ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na? Verse 27. UDanyeli waphendula phambi kwenkosi wathi, imfihlakalo ibuza inkosi abahlaniphileyo nabathwebulayo nezanusi nabahlola imhlola bangebonise yona inkosi. Verse 28. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo, wazisile inkosi uNebukadinezari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo, iphupho lakho nembono ekhanda lakho embhedeni wakho nakho. Verse 29. Wena-ke nkosi, imicabango yakho yokuya kuba khona emva kwalokhu yafika kuwe usembhedeni wakho, owambula izimfihlakalo wazisile okuya kuba khona. Verse 30. Mina-ke akungokuhlakanipha enginakho kunabanye abakhona ukuthi limfihlakalo yambuliwe kimi, kepha kungukuba inkosi yaziswe incazo nokuba wazi imicabango yenhliziyo yakho. Verse 31. Wena nkosi wabona, bheka, isithombe esikhulu. Lesi sithombe sasisikhulu, nesikucwebezela kwaso kwakukuhle sema phambi kwakho, nesimo saso sasesabeka. Verse 32. Lesi sithombe-ke, ikhanda laso liyigolide elihle, isifuba saso nezingalo zaso kuyisiliva, isisu saso namathanga aso kuyithusi. Verse 33. Imilenze yaso iyinsimbi, izinyawo zaso ingxenye yensimbi, ingxenye yebumba. Verse 34. Wawusubona ukuthi kwaqheshulwa itshe kungengezandla lashaya isithombe ezinyaweni zaso eziyinsimbi nebumba lazichoboza. Verse 35. Kwase ukuchotshozwa kanye kanye insimbi nebumba nethusi nesiliva negolide, kwaba njengamakhoba ezibuya zasehlobo, kwasuswa ngumoya akutholelwanga ndawo. Itshe lalisishaya isithombe laba yintaba enkulu lawugcwalisa umhlaba wonke. Verse 36. Yilelo iphupho nencazo siyakuyisho phambi kwenkosi. Verse 37. Wena nkosi uyinkosi yamakhosi onikwe umbuso namandla nodumo uNkulunkulu wasezulwini. Verse 38. Endaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona, izilwane zasendle nezinyoni zezulu zinikele esandleni sakho, wenze ukuba ubuse phezu kwazo zonke, wena uyikhanda legolide. Verse 39. Emva kwakho kuya kuvuka omunye umbuso omncane kunawe, nomunye umbuso wesithathu wethusi uyakubusa emhlabeni wonke. Verse 40. Umbuso wesine uyakuqina njengensimbi, ngokuba insimbi ichoboza igcobe konke, nanjengensimbi kwaphula konke lokhu uyakugcoba waphule. Verse 41. Njengalokhu wabona izinyawo nezinzwani, ingxenye iyibumba lombumbi, ingxenye insimbi, uyakuba ngumbuso wahlukeneke kepha kuyakuba kuwo amandla ensimbi njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lodaka. Verse 42. Njengalokho izinzwane zezinyawo zaziyinsimbi ingxenye nengxenye ibumba, umbuso uyakuba namandla ngokwengxenye nangokwengxenye ube buthakathaka. Verse 43. Njengalokho wabona insimbi ixubene nebumba lodaka, bayakuzixubanisa nenzalo yabantu, kepha bayakunamathelana omunye nomunye njengokuba insimbi ingahlangani nebumba. Verse 44. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa, nobukhosi bawo bungayikushiyelwa kwabanye abantu, kepha uyakuchoboza uqede yonke lembuso wona uqobo ume phakade. Verse 45. Njengalokho wabona itshe ukuthi laqheshulwa entabeni kungengezandla nokuthi lachoboza insimbi nethusi nebumba nesiliva negolide, uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuyakuba khona emva kwalokhu iphupho liqinisile nencazo yalo iqiniso. Verse 46. Inkosi Nebukadnezari yayisiwa ngobuso yakhula kuDanyeli yayalezwa ukuba banikele ngomnikelo nangempepho kuye. Verse 47. Inkosi yamphendula uDanyeli yathi, ngempela uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wawonkulunkulu nenkosi yamakhosi, umambulu wezimfihlakalo, lokhu ubunamandla okubonakalisa lemfihlakalo. Verse 48. Inkosi yamkhulisa uDanyeli yamupha izipho eziningi ezinkulu, yamenza ukuba abuse sonke isifunda saseBhabhele, abe ngumholi wababusi babahlaniphileyo baseBhabhele. Verse 49. UDanyeli wacela enkosini yabeka uShedreke noMisheke no-Abednego phezu kwezindaba zesifunda saseBhabhele, kepha uDanyeli wayesesangweni lenkosi. Daniel 3:1. UNebukadnezari inkosi wenza isithombe segolide, ubude baso babuyizingalo engamashumi ayisithupha, ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha. Wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBhabhele. Verse 2. UNebukadnezari inkosi wayesethumela ukubutha izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi zikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi zifunda ukuba beze kwahlukaniselweni kwesithombe uNebukadnezari inkosi asimisileyo. Verse 3. Khona izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi zikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi zifunda babuthelwa kwahlukaniselwa kwesithombe uNebukadnezari inkosi abesimisile, bema phambi kwesithombe uNebukadnezari asimisileyo. Verse 4. Kwase kumemeza ummemezeli ngamandla wathi, weni nabantu nezizwe nezilimi niyayalwa. Verse 5. Ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negekle nehabhu nomqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni segolide uNebukadnezari inkosi asimisileyo. Verse 6. Ongawi phansi akhuleke uyakuphonswa ngaswa leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 7. Ngalokho lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo negekle nehabhu nomqangala nogubhu nazo zonke izinhlobo zokubethwa, bonke abantu nezizwe nezilimi bawaphansi bakhuleka esithombeni segolide asimisileyo uNebukadnezari inkosi. Verse 8. Ngalokho kwasondela ngaleso sikhathi amadoda amaKhaledi ahleba abaJuda. Verse 9. Athatha athi kuNebukadnezari inkosi, mana njalo Nkosi. Verse 10. Wena Nkosi ukhiphe isimemezelo sokuba bonke abantu abezwa ukukhala kwecilongo negeke nehabu nomqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa bawe phansi bakhuleke esithombeni segolide. Verse 11. Nokuba ongawuphansi akhuleka phonswe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 12. Kukhona amadoda abajuda owabeke phezu kwezindaba zesifunda saseBhabheli, oShedrek, noMishek, noAbednego, lawo madoda Nkosi awawunakanga, awakhonza unkulunkulu bakho, awakhuleka esithombeni segolide osimisileyo. Verse 13. Kona uNebukadinezari wayaleza ngolaka nangokufutheka ukuba kulethwe oShedrekhi noMisheki no-Abednego basebeletha lawo madoda phambi kwenkosi. Verse 14. UNebukadinezari wathatha wathi kuwo, "Kungamabomu yini Shedrekhi noMisheki no-Abednego ningakhonza unkulunkulu wami, ningakhuleka esithombeni segolide engisimisileyo na?" Verse 15. Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negeke nehabhu nomqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo, kuhle. Kepha uma ningakhuleki niyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi lo unkulunkulu owakunikhulula ezandleni zami na? Verse 16. OShedrekhi noMisheki no-Abednego baphendula bathi enkosini, "Nebukadinezari, thina sidinga ukukuphendula kule ndaba." Verse 17. Uma kunjalo unkulunkulu wethu esimkhonza unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Verse 18. Kepha noma kungenjalo, makwaze kuwe Nkosi ukuthi asiyukukhonza unkulunkulu bakho singakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Verse 19. Khona uNebukadinezari wagcwala ukufutheka nesimo sobuso bakhe saguquka ngawo Shedrekhi noMisheki no-Abednego. Wakhuluma wayalezwa ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezu kwalokho kuke kwabona sishiswa ngakho. Verse 20. Wayeseyaleza amadoda anamandla asempini yakhe ukuba abophe oShedrekhi noMisheki no-Abednego abaphonse esithandweni somlilo ovuthayo. Verse 21. Aboshwa-ke lawo amadoda egqoka amayembe namabhulukwe nezigqoko nezinye izingubo aphonswa phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 22. Ngalokho ngokuba isiyalezo senkosi sasicindezele nesithando somlilo sasishisa kakhulu, ilangabi lomlilo labulala lawo madoda abakhuphula oShedrekhi noMisheki no-Abednego. Verse 23. Kepha lawo madoda amathathu oShedrekhi noMisheki no-Abednego awela phansi eboshiwe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 24. Khona uNebukadinezari inkosi wethuka wasuka wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe, "Angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na?" Baphendula bathi enkosini, "Uqinisile Nkosi." Verse 25. Yaphendula yathi, "Bhekani, ngibona amadoda amane akhululekile ehamba phakathi komlilo, awachithwanga, ukubonakala kwesine kunjengendodana yawo uNkulunkulu." Verse 26. Wayesesondela uNebukadinezari emnyango wesithando somlilo ovuthayo, wakhuluma wathi, "Shedrekhi noMisheki no-Abednego, ninazinceku zikaNkulunkulu ophezu konke, phumani nize lapha." Base bephuma uShedrekhi noMisheki no-Abednego phakathi komlilo. Verse 27. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo awubanga namandla emzimbeni yawo, kungahamukanga lunwelo lulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwo nephunga lomlilo. Verse 28. UNebukadinezari wakhuluma wathi, "Makabonge uNkulunkulu waShadrach noMeshach noAbednego, othumile ingelosi yakhe wakhulula inceku zakhe bezimethemba, zaze zaguqula izwi lenkosi, zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi, zingakhuleki uNkulunkulu noyedwa, uNkulunkulu wabo kuphela." Verse 29. "Ngalokho ngikhipha isimemezelo sokuba bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhuluma okungafanele uNkulunkulu waShadrach noMeshach noAbednego ziyakuhlahlelwa, izindlu zazo zenziwe iqhuba, kuba kakho umuya uNkulunkulu ongophula ngalendlela." Verse 30. "Inkosi yabaphakamisa uShadrach noMeshach noAbednego esifundeni saseBabheli." Daniel 4:1. UNebukadinezari inkosi kubo bonke abantu nezizwe nezilimi zakhe emhlabeni wonke ukuthula makuvame kunina. Verse 2. "Bekukuhle kimi ukwazisa izibonakaliso nezimangaliso uNkulunkulu ophezu konke azenzile kimi." Verse 3. "Yeka ubuningi bezibonakaliso zakhe namandla eyimangaliso zakhe. Umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade, nokubusa kwakhe kungokwezizukulwane." Verse 4. "Mina Nebukadinezari ngangihlezi ngokuthula ngathi amasendlini yami yobukhosi." Verse 5. "Ngase ngibona iphupho langethusa, imicabango embhedeni wami nemibono ekhanda lami yangisabisa." Verse 6. "Ngalokho ngakhipha isimemezelo sokuba kulethwe bonke abahlaniphileyo baseBhabheli phambi kwami ukuze bangazise incazo yephupho." Verse 7. "Zase zifika izanusi, nabathwebulayo namakhaledi, nabahlola imhlola, ngabatshela iphupho, kepha abangazisanga incazo yalo." Verse 8. "Kodwa sekugcineni kwangena uDanyeli phambi kwami, ogama lakhe linguBhelitheshazari, njengegama likaNkulunkulu wami, okuye umoya wawo uNkulunkulu abangcwele, ngamtshela iphupho ngathi." Verse 9. "Belitheshazari, wena nduna ezanusi, ngoba ngiyazi ukuthi umoya wawo uNkulunkulu abangcwele ukuwe, nokuthi awukhathazwa imfihlakalo, ngitshele imibono yephupho lami engilibonileyo nencazo yalo." Verse 10. "Yayinje imibono yekhanda lami ngisembhedeni wami, ngabona bheka nanko umuthi phakathi komhlaba, nokuphakama kwawo kwakukukhulu." Verse 11. "Umuthi wakhula waqina, ubude bawo bafinyelela ezulwini, nokubonakala kwawo kwaze kwaba sekugcineni komhlaba." Verse 12. "Amaqabunga awo ayemahle, nezithelo zawo zaziningi, kukhona kuwo ukudla kubo bonke, izilwane zasendle zinomthunzi phansi kwawo, izinyoni zezulu zazihlala emagatsheni awo, nenyama yonke yondliwa kuwo." Verse 13. "Ngabona embonweni ekhanda lami ngisembhedeni wami bheka nango umlindi ongcwele ehla ezulwini." Verse 14. "Wamemeza ngamandla washo kanje wathi, gawula umuthi unquma amagatsha awo, uvuthulule amaqabunga awo, uhlakaze izithelo zawo, izilwane mazisuke phansi kwawo nezinyoni emagatsheni awo." Verse 15. "Nokho shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini, sinesibopho sensimbi nesethusi ohlazeni lwasendle, simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo sazo sibe nezilwane zasetshanini bomhlaba." Verse 16. "Inhliziyo yakhe iyakuguqulwa, ingabi ngeyomuntu, aphiwe inhliziyo yesilwane, kudlule isikhathi esiyisikhombisa phezu kwakhe." Verse 17. "Kunqunyiwe ngesimemezelo sabalindi, nangesiyaliso sezwi labangcwele ukuba abaphilayo bazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo, amise phazu kwayo ophansi phakathi kwabantu." Verse 18. "Leli phupho ngalibona mina Nebukadinezari, wena Belitheshazari, yisho incazo, njengokuba bonke abahlaniphileyo bombuso wami bengazi kungazisa incazo, kepha wena ungakweza ngokuba umoya woNkulunkulu abangcwele ukuwe." Verse 19. "Khona uDanyeli ogama lakhe linguBhelitheshazari wamangala isikhashana imicabango yakhe yamesabisa inkosi yathatha yathi Belteshazzari iphupho nencazo makungakwesabisi uBelteshazzari waphendula wathi inkosi iphupho malibe kwabakuzondayo nencazo yalo kuzo izitha zakho Verse 20 umuntu wawubonayo owakhula waqina ubude babo ufinyele ezulwini nokubonakala kwakwazi kwaba sekugcineni komhlaba Verse 21 omaqabunga wayemahle nezithelo zawo zaziziningi kukhona ukudla kubo bonke ozilwane zasendle zahlala phansi kwawo nezinyoni zezulu zakhe emagatsheni awo Verse 22 Nguwe Nkosi okhulile waqina ngokuba ubukhulu bakho obukhulile ufinyele ezulwini nokubusa kwakho kuze kube sekugcineni komhlaba. Verse 23 Njengalokho inkosi yabona umlindo ongcwele ehla ezulwini ethi gawula umuthi ucithe kepha shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini nesibopho sensimu nesethusi ohlazeni lwasendle simatiswe ngamazolo ezulu Isabelo saso sibe nezilwane zasendle kuze kudlule isikhathi esizikhombisa phezukwazo. Verse 24. Nansi incazo Nkosi kuyisimemezelo sophezukonke esiyahlela inkosi yami inkosi. Verse 25. Sokuthi uyakugxoshwa kubantu inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle idliswe utshani njengezinkabi umantiswe ngamazolo ezulu. Kudlule isikhathi ezisikhombisa phezu kwakho uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Verse 26 Njengalokho bayaleza ukuba kushiywe isiqu sezimpande zomuthi, umbuso wakho uyakuqina kuwe lapho usufundile ukuthi izulu liyabusa. Verse 27 Ngalokho Nkosi masamukeleke kuwe isiluleko sami, unqamule izono zakho ngokulunga, nobubakho ngokomusa kwabampofu mhlawumbe kungelulwa ukuthula kwakho. Verse 28 Konke lokho kwamehlela uNebukadnezari. Verse 29 Ngasekugcineni kwezinyanga ezishumi nambili wayehamba endlini yamakhosi eBhabheli. Verse 30 Inkosi yathatha yathi angithi yileli iBhabheli elikhulu engilakhile libe yindlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami libe ludumo lobukhosi bami na. Verse 31 Izwi lisesemlonyeni wenkosi kwehla ezulwini izwi lithi wenkosi Nebukadnezari kukhulunywe kuwe ukuthi umbuso usukile kuwe. Verse 32 uyakugxoshwa kubantu inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle udliswe utshani njengezinkabi kudlule phezu kwakho izikhathi ezisikhombisa uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinika amthandayo. Verse 33 Ngaso leso sikhathi lento yagcwaliseka phezu kwaNebukadnezari wagxoshwa kubantu wadliswa utshani njengezinkabi. Umzimba wakhe wamantiswa ngamazolo ezulu zaze zakhula izinwele zakhe njengezimpaphe ezezinkozi nezinzipho zakhe njengamazipho ezinyoni. Verse 34 Ngasekugcineni kwezinsuku mina Nebukadnezari ngapha amsamehlo ami ezulwini nomqondo wami wabuyela kimi ngambonga ophezu konke ngamdumisa ngamtusa yena ohlezi phakade ngokuba ukubusa kwakhe ungukubusa okuphakade nombuso wakhe ungowezukulwane ngezukulwane. Verse 35 Bonke bakhe emhlabeni bashaywa ize uyenza njengentando yakhe empini yasezulwini naphakathi kwabakhileyo emhlabeni akakho ngavimbela isandla sakhe noma athi kuye wenzani na. Verse 36 Ngaso leso sikhathi wabuyela kimi umqondo wami nobukhosi bami nokucobezela kwami kwabuyela kimi kwaba ludumo lombuso wami abomkhandlu bami nezinduna zami bangifuna ngase ngibekwe embusweni ngenezelwa ubukhulu obudluleleyo. Verse 37 Kalokhu ke mina Nebukadnezari ngiyatusa, ngiyaphakamisa, ngidumisa inkosi yezulu ngokuba yonke imisebenzi yayo iyiqiniso, nezindlela zayo zingukwahlulela, abahamba ngokuzidla inamandla okubathobisa. Daniel 5 verse 1 uBhelishasari inkosi wenzela izinduna zakhe eziyinkulungwane idili waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. Verse 2. UBhelishasari esalinambitha iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide lesiliva uNebukadnezar uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalema ukuba inkosi yezikhulu zayo nawomkayo nezanciza zayo baphuze ngazo. Verse 3. Basebeletha izitsha zegolide ezazikhishwe ethempelini lendlu kaNkulunkulu yaseJerusalema. Inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezanciza zayo baphuza ngazo. Verse 4. Baphuza iwayini batusa onkulunkulu begolide nabesiliva nabethusi nabensimbi nabomuthi nabetshe. Verse 5. Ngasona leso sikhathi kwavela iminwe yesandla somuntu yalo bamaqondana nothu lwezibani kokunamekiweyo kodonga lwendle enkosi. Inkosi yabona ingxenye yesandla esalobayo. Verse 6. Kwase kuguquka ukucwebezela kwayo nemicabango yayo yayesabisa. Zaxhega izinyonga zokhalo lwayo namadolo ayo ashayana. Verse 7. Inkosi yamemeza ngamandla ukuba kulethwe abathwebulayo namakhaledi nabahlola imhlola. Yayisikhuluma inkosi yathi wabahlaniphileyo baseBhabheli, ongafunda lombhalo angitshele incazo yawo uyakwembathiswa ububende abe nomgexo wegolide entanyeni yakhe abuse engowesithathu embusweni. Verse 8. Base bengena bonke abahlaniphileyo benkosi kepha behluleka ukuwufunda umbhalo nokwazisa inkosi incazo. Verse 9. Kona inkosi uBhelishasari yesaba kakhulu nokucabazela kwayo kwaguquka kuyo nezinduna zayo zamangala. Verse 10. Ngenxa amazwi enkosi nawezinduna zayo kwase kungena inkosikazi endlini yedili. Inkosikazi yakhuluma yathi, mana njalo nkosi, imicabango yakho mayingakwesabisi kungaguquki ukucwebezela kwakho. Verse 11. Kukhona embusweni wakho umuntu okukuye umoya wawonkulunkulu abangcwele. Ezinsukwini zikayihlo kwafunyanwa kuye ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha njengokuhlakanipha kwawonkulunkulu. Inkosi uNebukadnezar uyihlo yambeka induna yezanusi neyabathwebulayo neyamakhaledi neyabahlola imhlola. Yebo, nkosi uyihlo. Verse 12. Ngoba kwafunyanwa umoya odluleleyo nokwazi nokuqonda kuchaza amaphupho nokubonakalisa izimfumbe nokuthukululela amafindo kuye uDanyeli, lowo inkosi yambiza ukuthi uBhelitheshasari, kalokhu makabiza uDanyeli ayakubonakalisa incazo. Verse 13. Kona uDanyeli wangeniswa phambi kwenkosi, inkosi yakhuluma yathi kuDanyeli, wena unguDanyeli lowo ongowabathunja bakaJuda abalethwa inkosi ubaba bevela kwaJuda na? Verse 14. Ngizwile ngawo ukuthi umoya wawonkulunkulu kuwe nokuthi kufunyene kuwe ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha okudluleleyo. Verse 15. Manje ke kungeniswe phambi kwama abahlaniphileyo nabathwebulayo ukuba bafunde lo mbhalo bangazise incazo yawo, kepha behluleka ukubonakalisa incazo yale ndaba. Verse 16. Kepha ngizwe ngawo ukuthi ungaveza izincazo uthukulula amafindo. Manje ke uma ungafunda lo mbhalo ungazise incazo yawo uyakwembathiswa kububende ube nomgexo wegolide entanyeni yakho ubuse ube ngowesithathu embusweni. Verse 17. Wayesemphendula uDanyeli wathi phambi kwenkosi, izipho zakho mazibe kuwe umupho omuye imivuzo yakho, nokho ngiyakufundela inkosi umbhalo ngiyazise incazo. Verse 18. Nkosi uNkulunkulu ophezu konke wanika uNebukadnezar uyihlo umbuso nobukhulu nodumo nobukhosi. Verse 19. Ngenxa obukhulu wamnika bona, bonke abantu nezizwe nezilimi bathuthumela besaba phambi kwakhe. Athanda ukumbulala wambulala, athanda ukumyeka wamyeka, athanda umphakamisa wamphakamisa, athanda umthobisa wamthobisa. Verse 20. Kepha lapho inhliziyo yakhe yaziphakamisa nomoya wakhe wabalukhuni waze wazidla, wehliswa esihlalweni sakhe sobukhosi, balisusa udumo lwakhe kuye. Verse 21. Waxoshwa kubantwana babantu, inhliziyo yakhe yaba njengezilwane, nenhlalo yakhe yayinezimbongolo zasendle, wadliswa utshani njengezinkabi, nomzimba wakhe wamantiswa ngamazolo ezulu. Waze wazi ukuthi uNkulunkulu phezu konke ubusa imibuso yabantu, ubeka phazu kwayo amthandayo. Verse 22. Nawe ndodana yakhe Belishazari, awuthobanga inhliziyo yakho noma wazi konke lokho. Verse 23. Kepha usiphamisile enkosini yasezulwini, balethe izitsha zendlu yakhe phambi kwakho, wena ezinduna zakho nawumkakho nezancinza zakho, niphuzile iwayini ngazo. Utusile wena uNkulunkulu besiliva, nabegolide, nabethusi, nabensimbi, nabomuthi, nabetshe abangaboni, abangezwa, abangazi, kodwa uNkulunkulu omphefumulo wakho usesandleni sakhe, nokungezakhe zonke izindlela zakho awumdumisanga. Verse 24. Yayisithunywa lengxenye yesandla ivela kuye, walotshwa lombhalo. Verse 25. Yilo umbhalo walotshwa, mene mene tekel ufasin. Verse 26. Nansi incazo yalento, mene uNkulunkulu balile umbuso wakho awuqedile. Verse 27. Tekele ulinganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula. Verse 28. Peresi umbuso wakho wahlukene unikele kumamede namaperesiya. Verse 29. Kona uBelishazari wayaleza bamembathisa uDaniyeli okubende, bafaka umgexo wegolide entanyeni yakhe, benza simemezelo ngayo ukuthi ubuya kubusa engowesithathu embusweni. Verse 30. Ngalobo busuku uBelishazari inkosi yamakhaledi wabulawa. Verse 31. UDariyu umede wamukela umbuso eneminyaka engamashumi ayisithupha nambili. Daniel 6 verse 1. Kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezu kombuso izikhulu eziyikhulu namashumi amabili ebeziya kuba sembusweni wonke. Verse 2. Phezu kwaso wamisa abongameli abathathu, uDaniel engomunye wabo ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Verse 3. Kona uDaniel lo wabadlula abongameli nezikhulu ngokuba umoya ophakeme wawukuye, inkosi yayisicabanga kumisa phezu kombuso wonke. Verse 4. Khona abongameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDaniyeli oliqonde nombuso, kepha batholanga lutho nacala kuye ngokuba wayethembekile, akutholanga nesiphosiso nacala kuye. Verse 5. Ayesethi lawo madoda asiyukuthola lutho ngoDaniyeli uma singalutholi kokuqonde nomthetho kaNkulunkulu wakhe. Verse 6. Base bebuthanda abomongameli nezikhulu enkosini, basho kanje kuyo bathi, mana njalo nkosi Dayiru. Verse 7. Bonke abongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekana kanye ukuba kumiso esimiso senkosi kumenyezele siyalezo esiqinileyo sokuthi yilona lowo ocela isicelo nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingamashumi amathathu kuphela kuwe nkosi uyakuphonsa emphandwini wezingonyama. Verse 8. Kalokho nkosi memezele siyalezo ulobo mbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamamede namaperesiya ongenakuguquka. Verse 9. Ngokunjalo inkosi uDariyu yayisilobo mbhalo nesiyalezo. Verse 10. UDaniel esekwazi ukuthi umbhalo olotshiwe, wangena endlini yakhe amafasitela ekamelo lakhe ayivulekile ebhekise eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Verse 11. Ayesebuthala lawo madoda amfumana uDaniel ekhuleka enxusa uNkulunkulu wakhe. Verse 12. Asondela akhuluma phambi kwenkosi ngesiyalezo senkosi athi, Asithi ulobile siyalo sokuthi lo nalowo ocana kumupho uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku engamashumi amathathu kuphela kuweNkosi uyakuphonswa emphandini wezingonyama na. INkosi yaphendula yathi, iqinisile leyo nto ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. Verse 13.
Ayesephendula ethi phambi kweNkosi, uDaniel lowo ongowabathunjwa bakwaJuda akakunaki wena Nkosi nesiyalezo silobileyo, kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku.
Verse 14. Lapho iNkosi sizwe lamazwi yadabuka kakhulu, yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel ukuba imkhulule, yazama ukumophula kwazi kwaba sekushoneni kwelanga. Verse 15. Ayesebutha lawo madoda enkosini, athi enkosini, yazi Nkosi ukuthi kungumthetho wamaMede namaPheresiya ukuba kungaguqulwa isiyalezo nesimiso esimiswa yiNkosi. Verse 16. Yayisiyaleza iNkosi walethwa uDanyeli, waphonswa emphandini wengonyama. INkosi yakhuluma yathi kuDanyeli, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukukhulula. Verse 17. Kwasekulethwa itshe labekwa emlonyeni womphandu, iNkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo nangendandatho yezikhulu zayo ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Verse 18. INkosi yayisiya endlini yayo yobukhosi, yadlulisa ubusuku izila, izinkenezo kubethwa zilethwanga kuyo nobuthongo bayibalekela. Verse 19. INkosi yavuka ekuseni kakhulu, yasheshe yaya emphandini wezingonyama. Verse 20. Kwathi sisondela emphandini kuDanyeli, yamemeza ngezwi likhalayo, iNkosi yakhuluma kuDanyeli, Danyeli, wena nceka kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? Verse 21. Danyeli wathi enkosini, mana njalo Nkosi. Verse 22. Nkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imlomo yezingonyama, azingilimazanga, ngoba kwafunyana kimi ungabi nacala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi, angenzanga okubi. Verse 23. Yayisijabula kakhulu iNkosi yayalezwa ukuba uDanyeli akhushulwe emphandwini. UDanyeli wayesekhushulwe emphandwini, akufunyananga mncucu kuye ngokuba wayemethembile uNkulunkulu wakhe. Verse 24. INkosi yayaleza aletha lawo madoda ayimangalele uDanyeli aphonse emphandwini wengonyama, wona abantwana bawo nawo umkayo. Izingonyama zatheka phezu kwabo zachoboza amathambo awo bengakafinyeleli phansi emphandwini. Verse 25. UDariyu iNkosi wayeselobela bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhona emhlabeni wonke ukuthi ukuthula makwande kunina. Verse 26. Ngenza isiyalezo ukuba ekubuseni konke nokombuso wami, abantu bathuthumele besabe phambi kwaNkulunkulu kaDanyeli, ngoba unguNkulunkulu ophilayo, umi kuze kube phakade, nombuso wakhe yiwo ngayekuchithwa, nokubusa kwakhe kuyakuma kuze kube sekupheleni. Verse 27. Uyakhulula ophule, uyenza isibonakaliso nezimangaliso ezulwini nasemhlabeni, yena omkhululile uDanyeli emandleni ezingonyama. Verse 28. UDanyeli wayeseqhubeka ngesineke ekubuseni kukaDariyu nasekubuseni kukaKoresi umPheresiya. Daniel 7 verse 1. Ngonyaka wokuqala kaBhelishasari inkosi yaseBhabheli, uDanyeli wabona iphupho nembono ekhanda lakhe embhedeni wakhe. Waliloba iphupho walanda inhloko yezindaba. Verse 2. UDanyeli wathatha wathi, ngabona emboneni wami ebusuku bheka, imimoya yomini ezulu yavumbuluka elwandle olukhulu. Verse 3. Izile ezine ezinkulu zakhuphuka elwandle zahlukile esinye kwesinye. Verse 4. Esokuqala sasinjengengonyama sinamaphiko okhozi, ngabheka zahluthwa amaphiko aso, saphakanyiswa emhlabeni samiswa ngezinyawo ezimbili njengomuntu sanikwa inhliziyo yomuntu. Verse 5. Bheka esinye isilo esesibili sinjengebhere samiswa ngolunye uhlangothi, izimbambo ezintathu zisemlonyeni waso phakathi kwamazinyo aso, kwathi wakusovuka udle inyama eningi. Verse
6. Emva kwalokho ngabona bheka esinye sinjengengwe sinamaphiko amane enyoni emhlane, isilo sasinamakhanda amane sanikwa ukubusa.
Verse 7. Emva kwalokho ngabona embonweni ebusuku bheka isilo sesine sesabekayo sinamandla siqinile kakhulu, sasinamazinyo amakhulu ensimbi, sadla saphula sanyathela okuseleyo ngezinyawo zaso, sahlukile kuzo zonke izilo ezazingaphambi kwaso, sasinezimpondo eziyishumi. Verse 8. Ngabuka izimpondo bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala zasimbulwa, futhi bheka kulolo phondo kwakukhona amehlo anjengamehlo omuntu nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. Verse 9. Ngisabheka kwabeka izihlalo zobukhosi kwahlala umdala wezinsuku, izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa, izinwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo, isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalangabi omlilo, amasondo aso engumlilo ovuthayo. Verse 10. Umnonjana omlilo wavela waphuma phambi kwakhe, izinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza, nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zazimi ngaphambi kwakhe, kwahlala abahluleli, izincwadi zavulwa. Verse 11. Ngabheka ngaleso sikhathi ngenxa yenhlokomo yamazwi amakhulu akhulunywa luphondo, ngabheka saze sahlatshwa isilo, wachithwa umzimba waso, sanikelwa ukuba sishiswe ngumlilo. Verse 12. Kepha ezinye zilo ukubusa kwazo kwasuswa, kodwa ukuphila kwazo kwelula isikhathi nenkathi. Verse 13. Ngabona embonini ebusuku bheka kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu, yafika komdala wezinsuku yasondezwa phambi kwakhe. Verse 14. Yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi bayikhonze. Ukubusa kwayo kungukubusa okuphakade ongayi kudlula, nombuso wayo yiwo ongayi kuchithwa. Verse 15. Mina Daniel umoya wami wakhathazeka edokodeni lawo, nembono ekhanda lami yangihlupha. Verse 16. Ngasondela komunye wababemkhona ngabuza kuye iqiniso lakho konke lokhu, wangitshela wangazisa incazo yezindaba. Verse 17. Lezo zilo ezinkulu ezine zingamakhosi amane ayakuvela emhlabeni. Verse 18. Kepha abangcwele bophezu konke bayakwamukelisa umbuso, umbuso ube ngowabo kuze kube phakade, yebo kuze kube phakade naphakade. Verse 19. Ngase ngifuna ukwazi iqiniso ngesilo sesine esahlukile kuzo zonke zaso, esesabekayo kakhulu, esimazinyo aso ayeyinsimbi nezinzipho zazo ziyithusi, esasidla saphula sinyathela okuseleyo ngezinyawo. Verse 20.
Nangezimpondo eziyishumi ezazisekhanda laso lolunye olwavelayo ezawa phambi kwalo ezintathu, lolo phondo lwalunamehlo nomlomo owawukhuluma izinto ezinkulu olukubonakala kwalo kwakukukhulu kunezinye.
Verse 21. Ngisabheka lolo phondo lwalwa nabangcwele lwabahlula. Verse 22. Waze wafika omdala wezinsuku, abangcwele bophezu konke banikwa okwahlulela, kwafika isikhathi sokuba umbuso ube ngowabangcwele. Verse 23. Wayesethi isilo sesine siyakuba ngumbuso wesine emhlabeni, oyakwahluka kuyo yonke imibuso, udle wonke umhlaba unyathele uwaphule. Verse 24. Izimpondo eziyishumi-ke kulo mbuso kuyakuvela amakhosi ayishumi, kuvele enye emva kwawo, iyakwahluka kwawokuqala ithobise amakhosi amathathu. Verse 25.
iyakukhuluma amazwi ngoPhezukonke, ikhathaza abangcwele boPhezukonke, iyakuhlosa kuguqula izikhathi nomthetho, bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi.
Verse 26. Kepha abahluleli bayakuhlala basuse ukubusa kwayo, kudliwe kuchithwe kuze kube sekupheleni. Verse 27. Umbuso nokubusa nobukhulu bembuso phansi kwalo lonke izulu kuyakunikwa isizwe sabangcwele boPhezukonke. Umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade, yonke imibuso yakumkhonza imlalele. Verse 28. Nakho kuphela kwendaba. Mina Daniel imicabango yami yangikhathaza kakhulu, nokucobezela kwami kwaguquka kimi, kepha ngayigcina indaba enhliziyweni yami. Daniel 8 verse 1.
Ngonyaka wesithathu wokubusa kwenkosi uBelishasari kwabonakala kimi, mina Daniel, umbono emva kwalokho okwabonakala kimi kuqala.
Verse 2. Ngabona embonweni kwasekuthi ekuboneni kwami ngangiseshushani endlini yenkosi esifundeni sase-Alamu, ngabona-ke embonweni ngangisemfuleni i-Ulayi. Verse 3. Ngase ngiphakamisa amehlo ami, ngabona bheka kwakumphambi komfula inqama inezimpondo ezimbili, lezo zimpondo ezimbili zazithaphile, kepha olunye lwaluthaphe kunolunye, oluthaphileyo lwavela muva. Verse 4. Ngabona inqama iqhubukusha ngasentshonalanga, nangasenyakatho, nangaseningizimu, kwakungekho silo ebesinokuma phambi kwayo, kwakungekho ngophula esandleni sayo, kepha yenza njengentando yayo yazakhulisa. Verse 5. Ngisacabanga bheka kwavela impongo ngasentshonalanga ebusweni bawo wonke umhlaba, ingawuthinti umhlaba, kodwa impongo yayinophondo oluqhamileyo emkhathini wamehlo ayo. Verse 6. Yafika enqabeni yayinezimpondo ezimbili engayibona imphambi komfula, yatheleka kuyo ngokufutheka kwayo okunamandla.
Verse 7. Ngayibona isondela kakhulu enqameni, yababa ngayo, yayishaya inqama yazaphula izimpondo zayo ezimbili, kwakungekho mandla enqameni okuma phambi kwayo, kepha yayiphonsa phansi yayinyathela, kwakungekho ngayophula inqama esandleni sayo.
Verse 8. Impongo yayizikhulisa kakhulu, kwathi lapho isinamandla uphondo olukhulu lwaphuka, esikhundleni sayo kwamila ezine ziqhamela ngasemlumoyeni yomini ezulu. Verse 9. Kolunye lwazo kwamila uphondo oluncane olwakhula kakhulu ngaseningizimu nangasempumalanga nangasezweni elihle. Verse 10.
Lwakhula kwaze kwaba nasebandleni lasezulwini, lwaphonsa phansi okunye kwebandla okwezinkanyezi lwakunyathela.
Verse 11. Yebo, lwazikhulisa kwaze kwaba nasesikhulwini sebandla, lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke, nendawo yendlu yaso engcwele yaphonswa phansi. Verse 12. Kwabeka impi yokulwa kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke ngesiphambeko, lwaphonsa phansi iqiniso, lwenza njengentando yalo, lwaba nempumelelo. Verse 13. Ngase ngizwa ongcwele ekhuluma nomunye ongcwele, wathi kulowo owakhuluma, uyakubona khona kuze kube nini lo mbono womnikelo oshiswa imihla yonke nesiphambeko esichithayo sokuba kukhashelwe indlu engcwele nempi kunyathelwe phansi na? Verse 14.
Wathi kimi, koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu bese ihlanjululwa indlu engcwele.
Verse 15. Kwathi sengiwubonile umbono mina Danyeli, ngafuna ukuwuqonda, bheka kwasekumphambi kwami kungathi isimo somuntu. Verse 16. Ngezwa izwi lomuntu phakathi kwe-Ulayi elalimemeza lathi, Gabriel, menze lokuba aqonde umbono. Verse 17. Wayesesondela lapho ngimi khona, lapho esefika ngashaya luvalo ngawo ngobuso bami, kepha wathi kimi, qonde ndodana yomuntu ngokuba umbono ungowesikhathi sokuphela. Verse 18. Esakhuluma nami ngalala ubuthongo obukhulu, ubuso bami bubheke phansi, kepha wangithinta wangimisa lapho kade ngimkhona. Verse 19. Wathi bheka ngiyakwazisa okuyakwenzeka ngasekupheleni kwentukuthelo ngokuba kungokwesikhathi sokuphela. Verse 20. Inqama oyibonileyo inezimpondo ezimbili zingamakhosi aseMediya nasePheresiya. Verse 21. Impongo iyinkosi yaseJavani, uphondo olukhulu olusemkhathini wamehlo ayo luyinkosi yokuqala. Verse 22. Kepha olwaphukileyo esikhundleni salo okwavela ezine kuyakuvela imibuso emine esizweni salo ingenamandla alo kodwa. Verse 23.
Ekugcineni kokubusa kwayo, lapho izihlubuse ziphelele, inkosi elikhulu ngobuso eqonda izimfumbe iyakuvela.
Verse 24. Iyakuba namandla amakhulu ingenamandla yokuqala kodwa iyakuchitha ngokumangalisayo iphumelele ukukwenza, iyakuchitha abanamandla nabantu abangcwele.
Verse 25. Ngokuhlakanipha kwayo iyakuphumelelisa inkohliso esaneni sayo, izikhulise enhlizweni yayo, ichitha abaningi ekuthuleni, iyakumelana nesikhulu sezikhulu, ichotshozwe kungengasandla. Verse 26. Imibono yakusihlwa neyasekuseni esilandiwe iqinisile, kepha gcina wena umbono ngokuba ungowezinsuku eziningi.
Verse 27. Mina Daniel ngase ngiphela amandla, ngagula izinsuku ezithile, ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi, ngamangala ngombono kwakungekho okuqondayo. Daniel 9 verse 1. Unyaka wokuqala kaDariyu indodana ka-Ashivirushi uzalo lwamamede owabekwa inkosi phezu kombuso wamakhaledi. Verse 2. Unyaka wokuqala wokubusa kwakhe, mina Danieli ngaqonda ngezincwadi umumo weminyaka elakhuluma ngawo izwi kaJehova kuJeremiya umprofethi ukuba kupheleliswe ukuchithwa kweJerusalema iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Verse 3. Ngase ngibhekisa ubuso bami kuyo inkosi uNkulunkulu ukuba ngikhuleke nginxuse ngokuzila ukudla nangendwangu yamasaka nangomlotha. Verse 4. Ngakhuleka kuJehova uNkulunkulu wami ngavuma ngathi, "O Nkosi uNkulunkulu omkhulu nowesabakayo, ogcina izivumelwano somusa kwabamthandayo nabagcina imiyalo yakhe." Verse 5.
Sonile, siziphathe kabi, senzile okubi, sihlubukile, sachezuka emiyalweni yakho nasezahlulelweni zakho.
Verse 6. Asilalanga inceku zakho abaprofethi sasikhuluma egameni lakho emakhosini ethu nasezikhulwini zethu nakobaba nakubo bonke abantu bezwe.
Verse 7. Kuwena Nkosi kukhona ukulunga, kepha kithina amahloni obuso njenganamuhla kubantu bakwaJuda nakwabakhile eJerusalema nakuye wonke u-Israyeli abaseduze nabakude kuwo wonke amazwe obahlakazele kuwo ngenxa yezeqo zabo abeqe ngazo kuwe.
Verse 8. Jehova, kithina kukhona amahloni obuso kuwo amakhosi ethu nakuzo izikhulu zethu nakobaba ngokuba sonile kuwe. Verse 9. Kepha kuyo inkosi uNkulunkulu wethu kukhona umusa nokuthethelela ngokuba simhlubukile. Verse 10. Asilalelanga izwi kaJehova uNkulunkulu wethu ukuba sihambe ngemithetho yakhe ayibeke phambi kwethu ngey'nceku zakhe abaprofethi. Verse 11. Wonke u-Israyeli weqile umthetho wakho, echezuka ukuze bangalilaleli izwi lakho. Ngalokho isiqalekiso sithululiwe phezu kwethu, kanye nesifungo esilotshwe emthethweni kaMose, inceku kaNkulunkulu ngokuba sonile kuye. Verse 12. Uqinisile amazwi akhe awakhuluma ngathi nangabahluleli bethu abasahlulelayo ngokusehlisela okubo okukhulu, ngoba phansi kwezulu lonke akwenziwanga njengokwenziwa kulo iJerusalema. Verse 13. Njengokulotshiwe emthethweni kaMose, konke lokho kubi kusehlele, nokho asincenganga ebusweni bukaJehova uNkulunkulu wethu ukuba siphenduke ebubini bethu siqonde iqiniso lakhe. Verse 14. UJehova esebulinda ububi wasehlisela bona ngokuba uJehova uNkulunkulu wethu lungile emsebenzini yakhe yonke ayenzayo, kepha silalelanga izwi lakhe. Verse 15. Manje Nkosi uNkulunkulu wethu, wena owakhipha abantu bakhe ezweni laseGibhithe ngesandla esinamandla, wazenzela igama njenganamuhla, sonile senzile okubi. Verse 16. Nkosi, ngakho konke okulunga kwakho mawubuyise intukuthelo yakho nokufutheka kwakhe emzini waseJerusalema, intaba yakhe engcwele, ngoba ngenxa yezono zethu nangobubi bethu bawobaba, iJerusalema nabantu bakho sebe yihlazo kubo bonke abasizungezayo. Verse 17. Kalokhu uNkulunkulu wethu, yizwa umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo, ukhanyisa ubuso bakho phezu kwendlu yakhe engcwele echithakele ngenxa yenkosi. Verse 18. Nkulunkulu wami, beka indlebe yakho uzwe, vula amehlo akho ubheke izincithalo zethu nomuzo obizwe ngegama lakho, ngokuba silethu ukunxusa kwethu phambi kwakho ngenxa yokulunga kwethu, kepha ngomusa wakho omkhulu. Verse 19. Nkosi yizwa, Nkosi thethelela, Nkosi lalela wenze, ungalibali ngenxa yakho, Nkulunkulu wami, ngokuba umuzi nabantu bakho babizwe ngegama lakho. Verse 20. Ngisakhuluma ngikhuleka, ngivuma izono zami nezono zabantu bakithi Israyeli, ngiletha unxusa kwami phambi kaJehova uNkulunkulu wami ngentaba engcwele kaNkulunkulu wami. Verse 21. Yebo, ngisakhuluma ngomkhuleko lowo muntu uGabriyeli engambona embonweni kuqala, endiziswa ngokushesha, wangithitha ngesikhathi somnikelo wakusihlwa. Verse 22. Wangiqondisa wakhuluma nami wathi, Danyeli, sengiphumile kukuhlaniphisa nokukuqondisa. Verse 23. Ekuqaleni konxusa kwakho izwi lavela, sengifikile ukukutshela, ngokuba uthandekile ngalokho qonda lelizwi, uqonde nombono. Verse 24. Amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyela abantu bakho nomuzi wakho ngcwele ukuqeda iphambeko nokukhawula izono nokwenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa ukulunga okuphakade nokunamathelisa umbono nesiprofetho nokugcoba indlu engcwelengcwele. Verse 25. Ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisana nokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo umbusi, kuya kuba ngamasonto ayisikhombisa lihlale lakhiwe isidaledi zalo nogangelwalo amasonto angamashumi ayisithupha nambili nasesikhathini sokuhlupheka. Verse 26. Emva kwalawo masonto angamashumi ayisithupha nambili, ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu, umuzi nendlu engcwele kuyakuchithwa ngabantu bombuso ozayo, ukuphela kwakho kube sekukhukhuleni, kube ngukulwa kuze kube sekugcineni, incithakalo inqunyiwe. Verse 27. Uyakuqinisa isivumelwano abaningi, isonto libe linye, mhlatshene neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto, kufike incithakalo ngephiko lesinengiso kuze kuphele onqunyiweyo kuthululelwe phezu komchithi. Daniel 10 verse 1. Ngonyaka wesithathu kaKoresi inkosi yasePheresiya, uDanyeli ogama lakhe labizwa ukuthi uPhelitheshasari wambulelwa izwi. Izwi laliqinisile, lalingukulwa okukhulu, waliqonda izwi, waqonda nombono. Verse 2. Ngalezo zinsuku mina Danyeli ngangilila amasonto amathathu apheleleyo. Verse 3. Ngangingadli isinkwa esithandiweyo, nenyama newayina akungenanga emlonyeni wami, futhi angisigcobanga nakanye kwaze kwaphelela amasonto amathathu. Verse 4. Ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yokuqala ngiseceni komfula omkhulu iHedikeli. Verse 5. Ngaphamisa amehlo ami ngabona bheka nango umuntu embethe elineni ebhinqe okhalweni igolide ecwengekileyo lase-Ufazi. Verse 6. Umzimba wakho wanjengekhrisolithe, nobuso bakhe bunjengokubonakala konyazi, namehlo akhe njengezibani zomlilo, izingalo zakhe nezinyawo zakhe zinjengokubengezelayo kwethusi eliphucuziweyo, nezwi lamazwi akhe linjengezwi lesicuku. Verse 7. Mina Daniel kuphela ngawubona umbono ngoba abantu ababemi abawubonanga umbono kepha behlelwa ngokuthuthumela okukhulu babaleka ukuba bacashe. Verse 8. Ngashiya ngedwa ngawubona lo mbono omkhulu akusalanga amandla kumina ngokuba ubuhle bami baphenduka ukonakala kimi angaba namandla. Verse 9. Ngase ngizwa izwi lamazwi akhe. Lapho ngezwa izwi lamazwi akhe ngase ngilele ubuthongo obukhulu ubuso bami bubheke phansi. Verse 10.
Bheka-ke. Kwangithinta isandla sangimisa ukuba ngitotobe ngamadolo ami nangezintende zezandla zami.
Verse 11. Wathi kimi, Daniel, wena muntu othandekayo, qonda amazwi engiwakhuluma kuwe, ume nokuma ngokuba ngithunye kuwe, lapho eselikhulumile lelizwi kimi ngema ngithuthumela. Verse 12. Wayesethi kimi, ungesabi Daniel ngoba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho kuqonda nokuzithoba phambi kwankulunkulu wakho, amazwi akho ezwiwa, mina ngifikile ngenxa yamazwi akho. Verse 13. Kepha isikhulu sasembusweni wasePheresiya samelana nami isithuke ezingamashumi amabili nanye, kepha bheka uMikhayeli omunye wezikhulu zokuqala weza kungisiza noma kade ngishiyiwe ngedwa khona namakhosi asePheresiya. Verse 14. Sengifikile ukuba ngiqondise okuyakwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo ngoba umbono usenezinsuku. Verse 15. Esekhulumile kimi lawo mazwi ngabhekisa ubuso bami phansi ngathula. Verse 16. Bheka unesimo samadodana abantu wathinta izindebe zami ngase nguvula umlomo wami ngakhuluma ngathi komphambi kwami, Nkosi yami ngenxa yombono imiyelo ingehlele angisenamandla.
Verse 17. Inceku enje yenkosi yami ingakhuluma kanjani nenkosi yami enje na? Ngokuba mina, khona lapha kusalanga mandla kimi, nokuphefumula bekungasekho kimi.
Verse 18. Wabuye wangithinta wabonakala njengomuntu owangiqinisa. Verse 19. Wathi, ungesabi muntu othandekayo, kuthula makube kuwe, qina, yebo mawuqine lapha ekhuluma kimi ngaqiniswa ngathi mayikhulume inkosi yami ngokuba ungiqinisile. Verse 20. Wayesethi kimi, uyazi ukuthi ngifikeleni kuwe na, kepha manje ngiyakubuya ukuba ngilwe nesikhulu sasePheresiya lapho ngiphumile kuso siyakufika isikhulu saseJavani. Verse 21. Kepha ngiyakutshela ukulotshwa embhalweni weqiniso, akakho noyedwa osihlanganisa nami ukulwa nalaba ngaphandle kaMikhayeli isikhulu senu. Daniel 11 verse 1. Mina-ke ngonyaka wokuqala kaDariyu uMede ngema kumqinisa ukuba abe namandla. Verse 2. Kalokhu ngiyakutshela iqiniso, bheka kuseza kuvela amakhosi amathathu ePheresiya, esine iyakunotha kunawo wonke, isiqinile ngengcebo yayo iyakuvusa bonke ukulwa nombuso waseJavani. Verse 3. Kuyakuvela inkosi enamandla yakubusa ngokubusa okukhulu iyenze njengentando yayo. Verse 4. Iyakwanela ukuvela nje umbuso wayo uyakufohloza wahlukaniswa emoyeni yomini ezulu ungabi ngowenzalo yayo ungabi njengasebuseni kwayo eyabusa ngakho ngoba umbuso wayo uyakusishulwa ube ngowabanye ngaphandle koyalaba. Verse 5. Nkosi yaseningizimu iyakuba namandla, kanjalo esinye sezikhulu zayo, yebo sibe namandla kunayo, sibuse nokubusa kwaso kuyakuba ngokubusa okukhulu. Verse 6. Ngasekupheleni kweminyaka bayakuhlangana kufika indodakazi yenkosi yaseningizimu enkosini yasenyakatho ukwenza izivumelwane, kepha yokugcina amandla engalo, nayo inkosi ayiyukuma nengalo yayo, kodwa yakunikelwa nabayilethayo nowayizalayo nowayisizayo ngalezo sikhathi. Verse 7. Kepha ehlumeleni lezimpande zayo kuyakuvela omunye esikhundleni sayo oyakuya empini angene enqabeni yenkosi yasenyakatho amelane nabo ahlule. Verse 8. Na unkulunkulu babo kaya nezithombe zabo ezibunjiweyo, nezitsha zabo ezinqanelekayo zesiliva nezegolide, uyakukuthumba kuyise eGibhithe, ayiyeke inkosi yasenyakatho iminyaka ethile. Verse 9. Kepha yona iyakungena embusweni wenkosi yaseningizimu, kodwa iyakubuyela ezweni lakubo. Verse 10. Amadodana ayo ayakuhloma, abuthe isixuku sezimpi eziningi, ziyakufika nokufika zikhukhule zidlule, ziyakubuya zilo kuze kube senqabeni yayo.
Verse 11. Inkosi yaseningizimu iyakubaba, iphume ilwe nenkosi yasenyakatho, iyakuveza isixuku esikhulu, isixuku sinikelwe esandleni sayo.
Verse 12. Kepha isixuku sesisusiwe, inhliziyo yayo iyakuziphakamisa iwise phansi izinkulungwane engamashumi amaningi, kepha iyukuba namandla. Verse 13. Inkosi yasenyakatho iyakubuya iveze isixuku esikhulu kunesokuqala, ifike nokufika ngasekupheleni kwezikhathi eziyiminyaka nempi enkulu nempahla eningi. Verse 14. Ngalezo sikhathi abaningi bayakuyisukela inkosi yaseningizimu, nabaphangi babantu bakho bayakuziphakamisa ukuqinisa umbono, kepha bayakuwa. Verse 15. Iyakufika inkosi yasenyakatho inqwabele iduli, ithathe umuzi obuyelweyo, izingazi zaseningizimu ziyukuma, nabantu babakhethiweyo abayukuba namandla okuma. Verse 16. Kepha umsukela uyakwenza njengentando yakhe, akakho uyakuma phambi kwakhe, uyakuma ezweni elihle, abhubhise ngesandla sakhe. Verse 17. Uyakubhekisa ubuso bakhe ukufika namandla ombuso wakhe wonke, kanye nesivumelwane azenze, uyakumnika indodakazi yabesifazane ayonakalise, kepha iyikuma ingabi ngowakhe. Verse 18. Usiyakuphendulela ubuso bakhe eziqhingini athathe eziningi, kepha isikhulu siyakuqeda ihlazo lenziwa nguye, futhi sibuyisele ihlazo lakhe kuye. Verse 19. Usiyakuphendulela ubuso bakhe ezinqabeni zezwe lakubo, kepha uyakukhubeka awe angabe safunyanwa. Verse 20. Bese kuvela esikhundleni sakhe uyakudlulisa umthelisi emhlobisweni wombuso, kepha ngezinsuku ezingcosane uyakubhujiswa kungabi ngolaka nangokulwa kodwa. Verse 21. Esikhundleni sakhe kuyakuvela okudelekileyo abangamnikanga udumo lobukhosi, uyakufika ngesikhathi sokuthula athathe umbuso ngobushelezi. Verse 22. Ngengalo yesifufula bayakukhukhula ebusweni bakhe babhujiswe, yebo nesikhulu sesivumelwano. Verse 23. Emva kokuvumelana naye uyakusebenza inkohliso ngokuba uyakhuphuka abe namandla enesizwe esincane nje. Verse 24. Ngesikhathi sokuthula uyakusukela izindawo ezinonileyo zisifunda akwenze okungenziwanga ngoyisa nangoyise mkhulu. Uyakuhlakaza phakathi kwabo impango nengcungco nempahla, aceba amacebo ngezinqaba kube yisikhathi. Verse 25. Uyakuvusela inkosi yaseningizimu amandla akhe nesibindi sakhe ngempi enkulu. Inkosi yaseningizimu ilo kulo okukhulu, inempi enkulu enamandla impela, kepha iyukuma ngokuba bayakuceba amacebo ngayo. Verse 26. Abadla ukudla kwayo kumnandi bakuyibhubhisa, impi yayo ikhukhulwe, abaningi bayakuwa phansi begwaziwe. Verse 27. Amakhosi omabili izinhliziyo zawo ziyakuba ngezokwenza okubi, ayakukhuluma amanga esetafuleni linye, kepha ayukuphumelela ngokuba kuphela kusezakuba sesikhathini esimisiweyo. Verse 28. Bese ibuyela ezweni lakubo inempahla enkulu, inhliziyo yayo imelane isivumelwano esingcwele isikwenzile yakubuyela ezweni lakubo. Verse 39. Ngesikhathi esinqunyiweyo yakubuya yeningizimu, kepha akuyukuba sekugcineni njengasekuqaleni. Verse 30. Imikhumbi yaseKitimi iyakuyisukele bese idabuka ibuye ithukuthelele izivumelwano esingcwele, ifeze iyakubuya inaka abayasishiyile izivumelwane esingcwele. Verse 31. Izimpi ziyakuvela nayo zingcolise indlu engcwele, nqaba zisuse umnikelo oshiswa imihla yonke, zimise isinengiso esichithayo. Verse 32. Iyakonakalisa ngokuthopha abaphatha kabi izivumelwane, kepha abantu abamazi uNkulunkulu wabo bayakuba namandla baphikelele. Verse 33. Abahlaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi, kepha bayakuwa ngenkemba nangelangabi nangokuthunjwa nangokuphangwa insuku eziningi. Verse 34. Ekuweni kwabo bayakusizwa ngokusizwa okuncane, bese bebambelela kubo abaningi ngokuthopha. Verse 35. Abanye kwabahlaniphileyo bayakuwa ukuba bacwengisiswe, bahlanzwe, benziwe mhlophe kuze kube sesikhathini sokuphela, ngokuba sekuzakuba sesikhathini esimisiweyo. Verse 36. Inkosi iyakwenza njengentando yayo, isiphakamise, isikhulise phezu kwabo bonke onkulunkulu. Ikhulume okumangalisayo ngonkulunkulu waonkulunkulu, ibe nenhlanhla luze luphelele ulaka ngokuba okumisiweyo kuyakwenziwa. Verse 37. Ayikunakekela onkulunkulu bawoyise, nofiswa isifazane inganaki nonkulunkulu oyedwa, ngokuba iyakuzikhulisa phezu kwabo bonke.
Verse 38. Kepha unkulunkulu wezinqaba uyakumdumisa esikhundleni sabo, nonkulunkulu ababengamazi oyise uyakumdumisa ngegolide nangesiliva nangamatshe anqabileyo nangokunye okuthandiweyo. Verse 39. Iyakwenze njalo ezinqabeni ezinamandla, inonkulunkulu ongawabezizwe omvumayo iyakumandisela udumo, imenze ukuba abuse abaningi, imahlukanisele izwe libe ngumvuzo wakhe.
Verse 40. Ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqhubukushana nayo, inkosi yasenyakatho isiyakuvunguzela yona ngezinqola nangabamahashi nangemikhumbi eminingi, ingene emazweni amaningi khukhule idlule. Verse 41. Iyakungena nasezweni elihle, namanye amaningi ayakukhubeka. Kepha lana yakophula esandleni sayo o-Edomi noMowabi nemvama yabantwana bakwa-Amon. Verse 42. Iyakwelula isandla emazweni, nezwe yaseGibhitha liyukubaleka. Verse 43.
Iyakubusa phezu kwengcebo yegolide nesiliva, naphezu kwakho konke okuthandiweyo kwaseGibhithe, amalubi namakushe ayakuba sezinyathelweni zayo.
Verse 44. Iyakwethuswa imibiko evela empumalanga nasenyakatho, iyakuphuma ngokufutha okukhulu kuchitha nokubhubhisa abaningi. Verse 45. Iyakumisa itende lendlu yayo yonke ubukhosi phakathi kolwandle nentaba enhle engcwele, kepha iya nokho ekupheleni kwayo akakho ungayisiza. Daniel 12:1. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela, isikhulu esiqhamileyo esimele abantwana babantu bakho. Uyakuba isikhathi sokuhlupheka singazange sibe khona usukele ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa, bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Verse 2. Abaningi abalele emhlabathini othuli bayakuvuka, abanye bavukele ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade.
Verse 3. Abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade.
Verse 4. Kepha wena Daniel, gcina amazwi, unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina, abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi. Verse 5. Ngase ngibona mina Daniel ibhekwa kuma abanye ababili, omunye ogwini lomfula nganeno, omunye ogwini lomfula ngaphesheya. Verse 6. Omunye wathi kumuntu owembethe lineni owayephezu kwamanzi omfula, kuyakuba nini ukuphela kwalezimangaliso na? Verse 7. Ngezwa umuntu owembethe lineni owayephezu kwamanzi omfula waphamisela isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sokhohle ezulwini, wamfunga ophila kuze kube phakade ukuthi kuyakuba ngokwesikhathi nezikhathi nengxenye. Nalapho sebeqedile ukuphohloza amandla abantu abangcwele, zonke lezo zinto ziyaqedwa. Verse 8. Ngakuzwa kepha ngiqondanga bese ngithi inkosi yami kuphela kwalokho kuyakuba yini na. Verse 9. Wathi hamba Daniel ngokuba amaza avalelwe anamathelisiwe kuze kube sesikhathini sokugcina. Verse 10.
Abaningi bayakuzihlanza bazeze mhlophe bacwengisiswe kepha babaya kwenza kabi kodwa akayukuqonda noyedwa omubi nokho abahlakaniphileyo bayakuqonda.
Verse 11. Kusukela esikhathini sokususwa komnikelo oshiswa imihla yonke nokumiswa kwesinengiso esichithayo kuyakuba izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayishiyagalolunye. Verse 12. Ubusiso olindayo afinyelele ezinsukwini eziyinkulungwane namakhulu amathathu namashumi amathathu nanhlanu.
Verse 13. Kepha hamba wena kuze kube sekupheleni usuphumulile uyakuma esabelweni sakho ngasekupheleni kwezinsuku.